Tash Killer.
Kipenga kimelia na mpira umekwisha, pinzani analia bao tatu bila, washindi sisi mimi na we. Kwangu deka kisha bembea paka uche uwe. Give it to ya. Do, 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 do. Do your thing, girl.
Show, show,
show,
show.
Watch your mama give it to ya. Tunaanza huku, tunaamia kule,
tunaamia kule.
Nikataze huku, alafu nipe kule. Sita haitoshi, una biringita sarkasi, sama soti, mimi hoi hoi.
Do, 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 do,
do your thing, girl.
Show, show,
show,
show.
Watch your mama give it to ya.
Do, 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 do,
do, do your thing, girl.
Show, show,
show,
show.
Watch your mama give it to ya. Nipeleke, nipeleke, nivuruge, nivuruge, nirushe, nirushe, nikivurukuta, wenizimishe. Rabastie maji,
nisiende mkini.
Wenipendo skali, paka nikateringi.
Do, 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 do,
do, do, do your thing, girl.
Show, show,
show,
show.
Watch your mama give it to ya.
Show, show,
show,
show.
Watch your mama give it to you.